Ngeke sizwe ngabuvulela nje. Fuck.
Ah, ngeke sizwe ngani. Hau, 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 hau. Hau, sege. Ah, bathini mapuma labantu? Asiyenze kanje. Asikonakele ke manje sawu. Awuzweke. Abazuma lakho sokuthi usebenzele Jaldini. Abakhathali bafuna ukuyempini. Amahenesi, amayega, amaveverage. Bathi baby standing here, don't kiss me. Abazuma lakho sokusebenzele Jaldini. Abakhathali bafuna ukuyempini. Amahenesi, amayega, amaveverage. Bathi baby standing here, don't kiss me. Sawiva, sawiva. Sawiva, sawiva. Ay, sawiva, sawiva. Wiva, sawiva. Sawiva, sawiva. Sawiva, sawiva.
I'm not a zombie.